mwaramutse neza dususuruke ibigando dususuruke byose ubisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu gice cy'ibiganiro ahanditse umuziki adresse yacu kandi ni radioyacu@gmail.com naho Facebook VOA Radio Yacu ohereza numero yawe ya telefone tuzaguhamagara ususurutse abawe
Muraho neza ijwi rya Amerika nitwa Bahati Jackson nkabamerereye I Kanombe ndasuhuza abasore dukorana ikavuga ndasuhuza sheri wanjye witwa Louise n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika ndabatura indirimbo yitwa Unyiyoborere ya Massage sawa murakoze
Bahati na urakoze cyane Master J once again, raise the beat. The big beat. Nabonye umwari mwiza, ni nyampinga. Abaruta bose, ntikibasumba. Mu mutima wanjye Jeva somba umosi nkoyo twari dutegereje ngoyo wageze tubishyize kwabona nitubonana uko birushijeho ndabizi ko harabo bitashimisha Yo mwiza bihe mukobwa mwiza nukumbira uhande nuzambe kure ngendara hiye hiye imbere y'abantu muri make jewe unyiyoborere babazaba no wangire yo nama kurenge ntago twahuza namwanya mfite wo okuko babazaba
baby girl take a mic wumve jambo rimba mama utima wanje kugukunda nibwo utwari kuku bahisha byo ni bindi bindi nayo mpambo ndukana ntawe nagisha inama njye gufata umwanzuro wo gutera ivi nta n'umwe twari kumwe nta n'umwe nagishije inama ni nayo mpamvu kugukunda kwanjye za hodu ubuziraherezo sinzaba nkaba bandi bavuga ngo nza gukunda kugeza ku rupfu uko bivuze ko nyuma y'urupfu ntihabwa ubundi buzima bataza gukunda gusa muri njye ntasezeranyije imbere y'imana n'abantu kunza gukunda ubuzi Heads up, Coco. You are the one on the Mary on the girl alone with the worry. You don't want better, can you put it in a wagon symbol? Yeah, Umbama Gamba, no, come on, no, no, the Kumatim and Hagari, your fingers, your piggy, it is a hot and dragon, dragon, the baby, God, who go, the shots and all shots.
Babazaba no wangire yo nama kuri nge ntago twahuza namwanya mfite wo okuko babazaba kunyiyoborere unyiyoborere namwanya mfite wo okuko babazaba Yonama kurenge ntago twahuza namwanya mfite wo okuko babaza ikiganiro cy'umuziki dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika. Adresse radio yacu @gmail.com. Mubirigi Shyaka yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati ndatashya mama na papa batuye mu murenge wa Gikomero, data wacu Uwimana Maximilien, mukuru wanje n'umugore we, abana twiganye muri tronc commun école secondaire de Gikomero, abo twiganye kuri Collège Don Bosco de Rushaki, abo twigana muri Kaminuza y'u Rwanda, by'umwihariko abo mu wa kane bose mu cyahoze ari SFB. Mubirigi Shyaka arakomeza ati ndatashya abantu bose batuye mu murenge wa Gikomero, by'umwihariko abatuye Igasagara muri Rugwiza, abantu batuye Ibyumba harimo Papa Gahozo n'umugore we Jean-Baptiste bamenyereye ku izina rya JB, umuvandimwe tubana Bayisenge Levis, Sixbert umuhungu w'inshuti yanjye Hakorimana Philibert na Gakire Regis. Mubirigi Shyaka ati mbatuye indirimbo Urukumbuzi ya Mani Martin. Ijwi ry'Amerika turasusuruka. Address radio yacu @gmail.com. Facebook VOA radio yacu. Ohereza numero yawe ya telefone maze tuzaguhamagare ususurutse inshuti n'abavandimwe.
Hello?
Bite? Ni byiza. Wowe se bite?
Yes.
Eh, urashaka gusuhuza? Buretse buretse. Umva, vuga uko witwa nahuri noneho usuhuza abantu.
Nitwa Kamikazi.
Yego.
Nika kuri Alpha.
Alpha ni hehe Kamikazi?
Eh?
Alpha ni hehe?
Kanombe.
Ye, komeza.
Nabanza indirimbo ya Master G yitwa Ndagukunda. Ishimishe mama na papa na familia yanjye.
Kamikazi wiga mu wakangahe?
Niga mu wa gatatu.
Ye, uriga neza ugatsinda?
Eh.
Ye, komera.
Eh.
Uyu ni Master G. Kuva mu moto leko. Na Reza Beat. What's up?
Ndagukundura bizi. Sinabirota. 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 Ndagukundura bizi. Sinabirota. Sinabirota. Thank you.
turasusuruka ku ijwi rya Amerika Facebook VOA Radio yacu address email radioyacu@gmail.com duhe numero yawe ya telefone tuzaguhamagare ususurutse abukunda
nirwa mukesimana Corodina abandika nonde abasabe ndirimbo yirika ni wowe ya masitaji
urayitura
seri wanje yirika akim azuza na papa na mama pinya rugo yawamuna kose
ye na urakoze
Yego
na umunsi mwiza.
Shisha umutima wanjye kanyemeza ko muzi igihano cy'urukundo cyaje tabuhanirwa kubera urukundo mukunda ni wowe ni wowe ujimisha ni wowe ni wowe unotuza ni wowe ni wowe ujimisha ni wowe ni wowe unotuza
Urukundo rwangunda sizigera ndwibuza kumanywa ndarugenda na nijoro rwiyorose mvura n'umutaka muzuba n'igicucu turi samurinde kuko sizigera nkubabaza ubuzima buzima n'ubufite imizi mizi umutima wawe niho nifuza kuguma ni gute umwanya nkawe nshobora kukureka niyo haza bombi ibyo nibishoboka ibyinkorera byose ko mana birenze ngiye kukuzura ko nabona icyo nguhaye bivuze abona ko nateze kukureka so kujya kamara ukingo rwanjye ni wowe kuko naza kora n'uko kuba kure cyangwa mu mutima wa njye ngo nkure kure ganya ndaburagira zigashisha tima wanje humbura niho witeka numamagara nzatebuka nago za kutindira ngukora magana maze ngonda mabira come on
ni wowe ni wowe ujimisha ni wowe ni wowe unotuza ni wowe ni wowe ujimisha ni wowe ni wowe unotuza yatambuka neza twigendere Turi kumwe na cyo aba Kabone niyo twaba tubabaye yitwa umuriza nyaba
Uri nyaminga tetere nyaminga nshaka I swear I will never give up Mukobwa mwiza ukora ku mutuburoko Ndakubona igifungo cyanjye kigashira Njye mu donati ndi rumene shinati Tambuka utuje ture mu mutima wanjye Ube mu buzima buryoshye nka paradiso Come on Ture mu mutima wanjye Ube mu buzima buryoshye nka paradiso Come on
Ni wowe ni wowe Ni wowe ni wowe unotuza ni wowe ni wowe ujimisha ni wowe ni wowe unotuza ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe
Tiki time for music
Ijwi rya Amerika turasusuruka dususuruke zose uzisange ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu gice cy'ibiganiro ahanditse umuziki naho dususuruke Facebook ni Radio Yacu VOA dushoreje ku butumwa bwa Nsengi Yumva Gedeon wo mu karere ka Gasabo I Kigali mu Rwanda yatwandikiye kuri radio yacu @gmail.com Ati ndasuhuza umudamu wanje wa Mahoro Christine n'umwana wanje Izere Baraka Toussaint ndabatura indirimbo yitwa kwiturira mu rukundo rwawe Nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane rwose mugirewe cyane nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama ngiye rero twiturire mu rukundo rwawe ibasusurutse
Simba.